Westheatmusic.com.
Ask your bass.
Hey, yo, Scoot. Na Vincenzo Mban.
Barule virile. Barule virile. Bando bakolewe. DJ. Lelo ni weekendi. Body diza mwela kuti. Hey. Ni weekendi baba. Body diza mwela kuti. Hey. Na pala ukakali. Hey. Na sebenza kudala ine. Hey. Kupondi na sova. Hey. Kwa sala chako kole walero. Hey. Na pala ukakali. Hey. Hey. Na sebenza kudala. Hey. Kupondi na sova. Hey. Kwa sala chako kole walero ine. Mama nipase masaida yoti zika. Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama nipase masaida yoti zina Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Ni korewe mbali
Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi
Ni madwala munga tini likuwati Ngandrama niri nazo wai nicho mepayati Every weekend ni makonda kwa chirira Nishipwe shipwe na mwera zanga olo sisire Osan pass advice, stima keva tonse Tisiva kwa tima kumana machakoro wa bonze Ni pante ba pante, saka ni balose Vanzanga diva chavene tima kole wa tonse Nga shapwa mailo tuka foya shimbi Kuponi na tuma ya magrosari zina fimbi Na inendine mtu ni mafuna peace of mind Baman, letako wa darada wai
Lelo ni weekendi Body diza mwela kuti hey. Ni weekendi baba Body diza mwela kuti hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kutala ine hey. Kupondi na sova hey. Kwa sala cheku kole walelo hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kutala hey. Kupondi na sova hey. Kwa sala cheku kole walelo ine Mama nipase masaida yoti zika Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe Mama nipase masaida yoti zina Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Ni korewe mbali
Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi
Lelo lekani ni utimbe Bogona soba wala haikone Mwebena mukafola Simba funa notiona Na titimwera kutiva guide to my location Magola ya sipunga na monga party junction Waenda kona out boys Indiwe prepared Isendi sema brand ambassador every weekend Susa mamo za kona gula cement Osa ni pasa pressure na ine ni chitalent Kasha pa mailo tuka foya shimbi Kuponi na tuma ya maglosari zina fimbi Na ine ndine mtu ni mafuna peace of mind Paman, letako wa telala wine
Lelo ni weekendi Body diza mwela kuti hey. Ni weekendi baba Body diza mwela kuti hey. Na pala ukakali hey. Na sebenza kutala ine hey. Kupondi na sova hey. Kwa sala cheku kole walido hey. Na pala ukakali hey. Hey. Na sebenza kutala hey. Kupondi na sova hey. Kwa sala cheku kole walido ine Pasa masaida yoti zina yeah, Uyafake mupekete pekete ni mweni korewe yeah. Mama nipase masaida yoti zina yeah, Uyafake mupekete pekete pakiza mofi IC Ni korewe mbali
Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B Kasha kwa mailo tuka foya shimbi Nipi after B
Turn it on. Ask your beats.
Download it from westheatmusic.com.
bring it on.